YegoB.com.
Lego. Mbese ni muntu ki usibye umuziki ese yagiraga inshuti cyangwa ari niga y'amafuti banyumvaga n'ababerisi abanyumvaga n'ababerishwi abanyanga n'abakora iki apanzi nacyo n'abamarira shwi yo namene iki oya sinari kurya umureti oya sinari gushimisha bose bishe nahise uw'i Nazareti nikoreye isi ku bitugu n'imishumi y'igisarubeti ku rugamba gwiza amapeti ariko mu rukundo nari baneti yashakaga kunshinga ivi like baby will you marry me returu niyombi uzashiduka waramezi mbi nayobeye muri ya mayida nakomeje muri ya mayeri nahigaga ya mahera amadorari n'amayedo nakoze nk'akamashini ariko nazizi indanini narangajwe na zamini tsindwa ibizamini reka nsubiremo do you understand me narangajwe na zamini tsindwa ibizamini returu niyombi returu niyombi vunsi ikindi mu bwongo banshyira muri yombi
reka niterere pocket kuri jean weekend niza ninywere mitsinge kera akadira ke habaga amakini none ubateka mutwe bari mu madini
returu niyombi are ntaribi ntumbaze uwishe yesu njyewe mfite alibi what it do man induru y'ikikore turari yombi nimwinjire mwicare mbahaye karibu twawe kore dore n'aya maguru apere nyinshi zinjira zisohoka abanyamakuru bashaka amakuru abangavu nabo bashaka rendezvous nshaka inzu ku mazi view ku kivu mana yanjye ndakika n'abanyanga bagakifa hoya have wipima imano ntagipimika n'abatumva ibyo tuvuga nabo baravarida down kwa afrika naho ndi madiba ntadeba hoya ntadeba maturo yanyu yubatvatika nababona bagimpaka bapfa amadini nkaseka
mask off fucking mask off ndashaka kumenyekana ndashaka kuvugwa abanzi baza mpambane na Malcolm X Christine freedom mask off fucking mask off ndashaka kumenyekana ndashaka kuvugwa abanzi baza mpambane na Malcolm X rest in freedom.
Ya tuje kubafunika twabakoreye umuti nitwikoraho returu niyombi twagarutse nka fila cyangwa se sizura ya numbaze Mozart nakuze numva Tupac bandana na Durag nakuze numva Wu-Tang gemu ni nka marato nitwe dufite bato undi mwaka mu gakino muze dukate gato rugo bakati ngoma tumanuka kapela
aleluya mana chakamiya ntagiye k'inzoga ningutiya n'amahoro muri iyi duniya yikoreye ibibazo byinshi nkingamiya mfite ubwoba k'ubusazi bundimo uzazimye ubwitonzi bundimo mfite ubwoba k'ibigerezo bimbaho bizare ngo kwizera kundimo nisanze meze nk'inamirisha mu busitani burimo inzoga Corona gera Afrika tiko ko nibya bana babona imboga mbinarazana imitungo arajyana atwe dutahira inzoga ese itecho mikitabago nimwaza ari kurenga 12 dakayizari mu bekayizari cyangwa mu bihe padiri ise siringeze nyiyumvamo nk'umuryogo w'umukafiri muri kaza de papier ndi Kigali capitale y'ibiyaga bigari
muri kaza de papier ndi Kigali capitale y'ibiyaga bigari
mask off fucking mask off ndashaka kumenyekana ndashaka kuvugwa abanzi baza mpambane na Malcolm rest in freedom mask off fucking mask off ndashaka kumenyekana ndashaka kuvugwa abanzi baza mpambane na Malcolm Christine freedom
namuje nakandagira namuje ngana kamera namuje ngamfuka mirangwa za mubure nganzira
hale naribi returu niyombi hale naribi muri returu tuzaturi hale naribi returu niyombi hale naribi muri returu tuzaturi
mask off fucking mask off ndashaka kumenyekana ndashaka kuvugwa Abanzi baza mpambane na Malcolm X Rest in freedom
YegoB.com.